ukuthula isihloko engithandayo ukuthi ngibuyela kuso. Ngoba impilo yokuthula iyimpilo enkulu nazo zonke esingayithola uNkulunkulu. Ongakho esitele ukujonga ukuthula, ukwenza umgogodla eyimpilweni zethu. Ngithatha ithuba ngikubingelele, phinde futhi ngikwamukele engosini yethu fresh, ngenguSibongelo Bhithi wakaNgema, ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Ngakho, ngakube inokuthula ongakanani impilo yakho njengamanje? Ekujweni kwenhliziyo yakho, la uqobo lwakho luhleli khona, la imizwa yakho yeqinisa ikhona, okuyindikimba yezinto eyisemqoka kuwe, zigciniwe, la igcinwe khona. Ngakube kukhona ukuthula noma kunesiyaluyalo ngaphakathi kuwe? Ngakube ugcwalisiwe ngokugeleza kokuthula okungachazeki lokhu uJesu akuthembisa phakathi kokuzingelwa naseyilingweni, kumbe ngokufihlakele ushukumbiswa ukukhathazeka ngento ethile? Uma kuwukuthi lokho engikushoyo kuyikho kanye ushukwa yikho njengamanje, kunezwi, yebo, izwi likaNkulunkulu eliphilayo engifuna ukukhuluma phezu kwempilo yakho namhlanje. Eyesibili kwabaseThesalonika 3:16, kepha inkosi yokuthula uqobo mayiniphe ukuthula ngekhathi zonke nangendlela zonke, inkosi mayibe nani nonke. UPaulo ophethe incwadi yakhe ebandleni laseThesalonika uyabona umavesi okugcina esingawanaki, kodwa yizwi likaNkulunkulu kanye leli esilaziyo ukuthi liyaphila futhi liyasebenza, libukhali libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili, futhi namhlanje izwi likaNkulunkulu kuwe sihlobo sami ngokuthula, ukuthula kwakhe ikhathi zonke ndlela yonke. Ngakho imvamisa izimo esithola kuzo azikho lawulweni lwethu. Kuyo kanye le ncwadi uPaul ukhuluma ngezinto ezinzima, ezingozi nezesabisayo kubahlobo bakhe, kodwa ekugcineni ukhuluma ukuthula kukaNkulunkulu phezu kokuphila kwabo, okuyilokho nami engikwenza kuwe njengamanje. Sokulungela ukumukela, uzokholwa na? Kepha inkosi yokuthula uqobo mayiniphe ukuthula ngekhathi zonke nangendlela zonke, inkosi mayibe nani nonke. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inombolo yethu ongasithinta kuyo futhi ongaphinde ukwazi ukuthola lama audio ngeWhatsApp ithi 0677060077. Ngiphinde 0677060077. Inkosi yokuthula mayiqhubeke kugcine.